Amakhosi esibili isahluko 24 verse 1. Emihleni yakhe kwenyuka uNebuchadnezzar inkosi yaseBabheli. UJehoyakimi wayingceku yakhe iminyaka emithathu wayesebuye wamhlubuka. Verse 2.
UJehova wathuma kuye amaviyo amaKhaledi namaviyo amaAramu namaviyo abakwaMowabi namaviyo abantwana bakwaAmoni wawathuma kuJuda ukumchitha njengezwi kaJehova alikhulumayo ngesandla sezinceku zakhe abaprofeti.
Verse 3. Impela kwaba khona lokho kwaJuda ngezwi likaJehova ukubasusa ebusweni bakhe ngenxa yezono zikaManase njengakho konke akwenzileyo. Verse 4. Nangenxa yegazi elingenacala alichithayo ngokuba wagcwalisa iJerusalema ngegazi elingenacala. Lokhu Jehova akavumanga ukukuthethelela. Verse 5. Ezinye izindaba zikaJehoyakimi nakho konke akwenzayo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na. Verse 6. UJehoyakimi wayeselala koyise, uJehoyakimi indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 7. Inkosi yaseGibhithe ayiphindanga futhi ukuphuma ezweni lakubo, ngokuba inkosi yaseBhabheli yayithathile konke kwakungokwenkosi yaseGibhithe, kusukela emfuleni waseGibhithe kuze kube semfuleni u-Eufrate. Verse 8. UJehoyakimi wayeneminyaka eyishumi nesishiyagalombili ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa inyanga eyintathu eJerusalema. Igama likanina lalinguNehushita indodakazi ka-Elinathani waseJerusalema. Verse 9. Wenza ukuba emehlweni kaJehova njengakho konke akwenzileyo uyise. Verse 10. Ngaleso sikhathi izinceku zikaNebukhadinezari inkosi yaseBhabheli zenyukela eJerusalema, umuzi wavinjezelwa. Verse 11. UNebukhadinezari inkosi yaseBhabheli weza emzini, iyinceku zakhe zisawuvimbezele.
Verse 12. UJehoyakini inkosi yakwaJuda waphuma waya enkosini yaseBhabhele, yena nonina nezinceku zakhe nezikhulu zakhe nezinduna zakhe. Inkosi yaseBhabheli yamthatha ngonyaka wesishiyagalombili wokubusa kwakhe.
Verse 13. Yakhipha khona yonke ingcebo yendlu kaJehova nengcebo yendlu yenkosi, yahlahlela zonke izinto zegolide uSolomoni inkosi ka-Israyeli azenzileyo ethempelini kaJehova njengokukhuluma kukaJehova.
Verse 14. Yathumba lonke iJerusalema nazo zonke izikhulu na wonke amaqhawe namandla abathunjwa abayizinkulungwane ezishumi nezinyanga zonke zemsebenzi nabakhandi, akushiyanga muntu ngaphandle kwabantu abayizimpofana bezwe. Verse 15. Yathumba uJehoyakini yamyisa eBhabheli nonina wenkosi nabafazi benkosi nezinduna zayo nabakhulu bezwe, yabamukisa ngokubathumba eJerusalema yabayisa eBhabhele. Verse 16. Onke amadoda namandla eyizinkulungwane ezisikhombisa nezinyanga nabakhandi beyinkulungwane bonke bengamaqhawe azilungiselele ukulwa, nabo inkosi yaseBhabhele yabayisa eBhabhele ngokubathumba.
Verse 17. Inkosi yaseBhabhele yambeka uMathaniya uyisekazi inkosi esikhundleni sakhe, yaguqula igama lakhe laba nguSedekiya. Verse 18. USedekiya wayeneminyaka engamashumi amabili nanye ekuqaleni kwakhe kubusa. Wabusa iminyaka eyishumi nanye eJerusalema. Igama likanina lalinguHamithali indodakazi kaJeremiya waseLibina. Verse 19. Wenza ukuba emehlweni kaJehova njengakho konke akwenzileyo uJehoyakimi. Verse 20. Ngokuba kwenzeka lokhu eJerusalem nakwaJuda ngenxa yentukuthelo kaJehova, waze wabalahla ebusweni bakhe uSedekiya wayihlubuka inkosi yaseBhabhele.